biterero kasimuko ekirozo nja kirina ekati atengane ntya chinsuza ntya nyo mone senze nenkubo obulango bangali mutungu ewatali yanto tuzotwocha jukira kagambo kako kampi katono kasi wango umakwempiso era ebintu byebo byankuba nyo baby
kati tokendeza tochusanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeza tochusanga nina mungi kubulana kwabika
pomanyi chimbaze waranyo bankuza bulungi atene gonjibwa Yesi sobola zembiva kokuba binumye omutima okamara naye wansubira waliaki anumya ngatera bwenzira buli lwe nkulaba nsanyukira ondowooza Katonda yakundeetera jukira akagambo kako kampi katono kankuba ngamu magw'empiso era ebintu byebyo byankuba nnyo
kati tokendeza Sanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeza tochusanga
baby
nandi ba mutima gwo olunaku luli kyanno ndwaza kaba ngalumu enjala oba mutonga talina nnywando Zekati mukole nyangu, kanyangu wengu nani kakaweta Aba fere teba tusema vega kubachi manjiva njaba nsinga Jukira kagambo kako kampi katono Kasi wango umwa kwempiso rae bintu vyevo vya mkubanyo Oh no Kati tokendeza Tochusanga nina mungi Kubulana kwabika kati tokendeza Tochusanga nina mungi Kubulana kwabika kati tokendeza Tochusanga nina mungi Kubulana kwabika kati tokendeza